Kyaddaaki poliisi mu disitulikiti y'e Gomba abatuuze ne balubbira banyuludde emirambo gy'abayizi b'essomero ababiri abaagudde mu mazzi g'omugga Katonga gye baadde bagenze okuwuga. Patrick Sserugo, Kagatuwe.
Kino kidiidde abayizi b'essomero lya primary babiri mu kabuga ak'ekifampa mu disitulikiti y'e Gomba nga bonna babadde mu kibiina eky'omusanvu okuva ku ssomero olunaku lw'eggulo ne bakwata oluguudo oluva ekifampa okuyita mu mugga Katonga. Kinga bagendedde kulaba abali ku mulimu gw'okuzzaawo oluguudo olwali lusendeddwa amazzi g'omugga ogwo bwe gwawaguza emyaka esatu emabega. CBS ekitegeddeko nti abalinzi abo babadde bana ne babuukira akagaali okwolekera omugga kyokka bwe bamaze okulaba ekitundu ekiri mu kuddaabirizibwa olwo bannaabwe babiri kwe kusalawo bawugemu mu kimu ku bidiba ebiri ku mugga ogwo kyokka bannaabwe babiri ne babawakanya bali ne balemerako era olwo babadde okwebbika mu mazzi tebazzeemu kulabikako. Poliisi abatuuze wamu ne balubbira banyuludde emirambo gy'abaana abo era abafiiridde mu mugga kuliko Kyabaggu Sharif wa myaka 14 ng'ono mutabani w'omutuuze Mawanda Musa ow'ekaalwanga Kifampa Gomba ate omulala ye Muwaire Jjuuko wa myaka 13 nga abadde mutabani wa Munyagwa Godfrey omutuuze w'ekaalwanga Kifampa. Abatuuze b'ekaalwanga Kifampa Gomba bakulembeddwamu Kayondo Fred Seruwu Lawrence wamu ne ssente wa LOC ey'ekibya Menvu Kirya Nnongo Beewa Sserwadda nga bano be bamu ku beetabye mu kunyuulayo abaana abo basabye abazadde obutakkiriza baana kugenda kuwugira mu mugga ogwo.
Abaana bangi bava mu bitundu lwabayaga miti egonga Kalonga Matongo n'ava ebudde eri e Bugomola abaana mbakubiriza baleme kuddamu kweyuna Katonga kujja kulambula awamu n'abantu abakulu bwe mba muzze okulambula temuliraana wali mazzi mangi kubanga essaawa yonna Katonga muzibu nnyo. Abakozi bakola aba road construction era balina n'obuntu bwe batuteerawo obutuziyiza so wali awagudde enjega kiwe bakole oluguudo naye bano babadde bamaliriza nga ate bazeene Katonga gyali awali amazzi amalala.
Kwa CBS, Patrick Sserugo.